Yo, Wasted Gang ma. Ini ya waziza. Ooh-wee.
Tabits
me. Why not get?
Lord have mercy.
What?
Me ni achie tu kamene.
Neke.
Swiss ni nasty.
Where?
Chungana na ma snitch na mamende.
Bow, bow.
Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki ya lifinyo adima.
Elisa umada tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tukomboka adikis. Weka lawa ama iris what it is. Venye si uchoma izi risi na iris.
For real, niko na scarf
for real.
Na tuko guilty as charge itabidi tume appeal. Na kani deal, tunajua venye tuta deal. Ingoma iko na gap ndiyo ma fans why feel. Yes indeed we are the last of the dying breed. Na grid nilifanya katolewa off the grid. Apo una bid, ama mtu wangu una bleed. Na venye tunapanda wanajua ni bad seed. From nikiwa mkidi boy I'm never kidding. Na nikijipin kidi wanajua ni ma killing. Ever busy G, nikinyimwa kolabo na kata maji. Unapata niko tipsy G. Kuna time, miubonga tunajaja solo. Na kuna time, moji koroga na kikolo. Na kuna time, miukata kujifollow. Na medi kidogo na kumbuka mini paro. Na kuna signs, for a better day tomorrow. Na hizo signs, nazifanyia mamchoro. Na hizo signs, azionyeshi any soro. Akili kidogo na kuepuka mausoro. Robbery ni ya makristal na doni ya meth. Au ni sure shit, motherfucker I'm the cheat. Picha tu bila vasi kombi na uwa. Na kabla ni malizie vasi kovu receive maua.
Lord have mercy.
What?
Mi ni achie tu kamene.
Neke.
Swiss ni nasty.
Where?
Chungana na ma snitch na mamende.
Bow, bow.
Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki ya lifinyo adima.
Elisa umada tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tukomboka adikis. Weka lawa ama iris what it is. Venye si uchoma izi risi na iris.
I'm gonna have patience jukaroni ya chuo. I'm wasted and sexy and ugly like ugh. Jonga ikira is mass Babyloni fool. Fuck this new niggas boy no jacool. Mana wrong siwezi kuwa dormant. Kids open doors kilo mpili chili ya dormant. Uneza ni book but wezi kunisoma. Na kula Mary Jane Rose jali ya kinichoma. Kukosa ni noma kusota ni noma noma. Afande nisha choma boza imebaki aroma. Umeambiwa umeambiwa utanikoma. Ukirudia unarobio na kijana naitwa Roba. Utatoka kijiko nikitoka na kipisto. Promoter makasi riko leta full Mr. Kidipo. Nikona mapinji soma zombie na hatu reform. Virusi no vaccination wrong lende ni must dimension. Mnadhani niko studio na focus right. Na kupiga in real life na kwa Fortnite. General, captain, mina ka frontline. Squeeze shida mvile nita pack my focus right. Na run na gang, magram na mawalan galan. Madam managodan fiban. Ngango kwa drum na magalan.
Lord have mercy.
What?
Mi ni achie tu kamene.
Neke.
Swiss ni nasty.
Where?
Chungana na ma snitch na mamende.
Bow, bow.
Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki ya lifinyo adima.
Elisa umada tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tukomboka adikis. Weka lawa ama iris what it is. Venye si uchoma izi risi na iris.